enkera mabebi jagala nkulabe kenkera bwe nkulaba gwankyusa embeera oba nkugulira mapeera bino mbyogera ku lw'embeera kankulabe ku majja enkeera ayabazi mabebi kankulabe enkeera mu majja nafuka high ranking officer bwe nakulaba nasema tukaa kansa mu mutima gwe nkusaba kuba memba zijukira olunaku lwe wampa enamba nakukubira nitogera ku nsonga nkusiima wawuliriza bye nagamba enkeera mabebi jagala nkulabe kenkeera bwe nkulaba gwankyusa embeera oba kugulira mapeera bino mbyogera ku lw'embeera kankulabe ku makya enkeera yo wantuka wala nkusaba simba wakati omutima gwange oguli mu makati omuziki tugukuba just bend and relax engeri gye kikolamu kankuwe maxi byonna bikole nkuwe 100% kusaba kuba me first lady mbe president mu ntalo za majoli banga buleti enkeera mabebi jagala nkulabe kenkeera bwe nkulaba gwankyusa embeera oba nkugulira mapeera bino mbyogera ku lw'embeera kankulabe ku makya enkeera kati bali twogerako nti fe abalwanange entalo mu budde bw'omuggalo oyagala mizano kikapiira kwepena oba tuzanya kusa bando kusuubiza nti toligonga tata bando kati John Robert yatudde ku kidongo John Robert agambye DJ Veres yongeze kidongo abajesi bange bafunye migongo enkeera mabebi jagala nkulabe kenkeera bwe nkulaba gwankyusa embeera oba nkugulira mapeera bino mbyogera ku lw'embeera kankulabe ku makya enkeera yeah omuziki mu ssomero tugukubira nga mu yunifoomu a John Robert this is how a perform I'm very deep in love kanuke kasose on my album This girl knows how to shake a bam bam. We grew together like a bamboo. The way I be, I'm the one with true love. Enkeera, my baby jagala nkulabe kenkeera. Bwe nkulaba gwankyusa embeera. Oba nkugulira mapeera. Bino mbyogera ku lw'embeera. Kankulabe ku makya. Enkeera, mu majja nafuka high ranking officer. Bwe nakulaba nasema tuka kansa. Mu mutima gwe nkusaba kuba memba. Zijukira olunaku lwe wampa enamba nakukubira netogera ku nsonga kusiima wawuliriza bye nagamba wantuka wala nkusaba simba wakati omutima gwange oguli mu makati omuziki tugukuba just bend and relax engeri gye kikolamu kankuwe max byonna bikole nkuwe 100% kusaba kuba me first lady mbe president mu ntalo za majoli banga buleti je omuziki mu ssomero tugukubira nga mu yunifoomu a John Robert this is how a perform I'm very deep in love kanuke kasose on my album this girl knows how to shake a bam bam we grew together like a bamboo the way that I'm the one who is true love enkeera mabebi jagala nkulabe kenkeera bwe nkulaba gwankyusa embeera oba nkugulira mapeera enkeera mabebi jagala nkulabe kenkeera enkeera mabebi jagala nkulabe kenkeera yo Adena Robert Music DSS on the beat basabure.